njengoba sayibone kwakhona ividiyo le ingabe uyakhumbula uba wayibonile ngaphambilini okanye aqala kodwa akazange ayibone kodwa ovile kodwa kuthethwa ngayo ngobrigadier Khalid uthethe ngayo ividiyo uthi wayengathethi kuye ngqo kodwa ke wayencokola nje wayengayiyo nto omnika ngokusemthethweni wayethini ke ngolo thetha kathethwano azange achaze kwanto ukuthi umnanzikoni utshilwe nje uba kwakukhona iparade apho wayixela amalungu uba akenzanga nto ephuma endleleni wathini ngevidiyo leyo kubuza umnumzana Chuckleson akho nto endingayikhumbula ke ngoku kodwa ke uwatshi uba kukhona ividiyo yeyo le parade uthi ewe ndisazi ukuba kwakukhona amaparade ayeboniswa andanoba yilena na yayibonisiwe kodwa ke kukhona nale yamkomishina welizwe lonke ndiyazi ke ngokuya ngokuthetha nje nobrigadier Khalid uye wayithetha ke uba ube kuneparade apho eyivezwe evidiyweni ethetha kwakunini ke kwakusenyanga ezimdala zidlulile okanye into ebisenza kungasekudala uthi hayi kwakusekulixesha nje inyanga ezimbalwanyana ezidlulileyo besike sathetha ngalaa camera ye-407 yepop kucamera 407 uthe wawuthe ucinga uba mhlawumbi kungenzeka uba kukhona ifayile oyewazidawunloada kulaa camera 407 uzifaka kulaa kabrigadier Pretorius uno ayikhumlayi ke kwakukhona into ethi ileya inegama phaa kodwa kasayikhumbuli ke yileya kuthethwa ngayo yileya isuka kwipop kulaa Sapsmart hard drive naleya kaScott Master hard drive kunezimbini ke izalathiso ezibonisa iinambari ezekhamera yile ngunumber 407 yepop isilathiso sakhona ne-405 ingaba khona ezinye izalathiso ke ozaziyo ezikuloo ntlobo xa ndijonga ke kule khamera yam kubusuku bayizolo ndibone uba kukhona ezintathu ezisuka kule yaselone mini ikhamera nazo ke zibhalwe ngokwenumber yekhamera ndiyehlukile ke kuba ke wena uthetha ngale ye-CCTV TV ibe ngenye ke ndiyayazi kodwa ikhona kwi-hard drive yam kodwa ngaba ndiyiphazamisa nenye andiqinisekanga kakuhle othi ke ilwazi olunjalo alinodownload alinofakwa kulaa SD card xa ubuzwa ke nge-407 ne-405 directory ukukhumbula kwakho uthe kwenzeka uba wawufake apho eze ngcombolo zaloo kamera okanye ke ze-SD5 kuloo kamera leyo ndithetha kanje nje ndingafuni mhlawumbi ukuba ndifihle intloko emgqubeni baye bakuzisele ke i-SD cards ezo nezo kamera zimile nazo zine-SD cards mhlawumbi ndiyaphazama kuba ngubani owayephethe yiphi andifuni ukuba mhlawumbi ndibe ndingacacanga kodwa ngokukhumbula kwam kwaye kunzima ukuyikhumbula lona
But Colonel, you do say in your statement that you downloaded files from hospital.
Utsho uba ukhona uzidawunlodileyo zopop nee-recording ezithile ozidawunlodileyo uyavuma khonel uthetha kwakho ngeloni mini camera ezintathu ndifuna ucacisa le nto ke colonel sazi ezimbini kuphela esizinikiweyo ndithetha ngeziya ze-CCTV TV zininzi ke ze-CCTV kakhulu Is that a loan mean?
So you're only familiar with two long and handheld cameras.
Ukumbula ezimbini ezibanjwa ngesandla is that a loan mean?
Those are the two handheld cameras that were used by.
Ngokumbula wakho zizo ke ezazisetyenziswa ngamapolisa ayepop xa kusenzeka iziganeko ezi zokubezisebenzisa. Ndiyaze kamva ke loo nto mhlawumbi iiveki ezimbini okayintathu ezaziyo elazinjengefriday ukufika nge-13 eza ke kuthiwa zii-handlock analog camera eboba bezinikwe ngaba kwaloo mmini usakhumbula futhi ke ukuba kwakhona nabacupha abebekhona lapho njengocaptain Nell ababesebenzisa i-video camera no-Colonel Botters.
For purposes of this questioning, I want us to confine ourselves to handheld cameras.
Ndifuna siqiniseke ukuthi ke zaziphathwa ngesandla ikhamera ezazaziphethwe ngabo bopop bezinikwa ngaba kwaloni mini.
You're aware only of two such cameras.
Wazezimbini kuphela ezinjalo. Ewe, kunjalo.
Statement that you downloaded material from the pop operatives.
Uthilo ke uba udownloade inezilapho kule camera yake pop emva kwesiganeko esi. Njengoba ndithilo ke nakwi-statement sam ukuthi kungokukhumbula kwam. Sinangento ezenzeka kunyaka ndiyayazi loo nto sinangento ezenzeka kunyaka odlulileyo. Besikuzo ke nto zezimaster hard drive nakule Scott hard drive kuzo zombini ke zo direct ye-SAPS neScott kukhona ezingoplaysec 16 nesplays the camera 457 uyazinakana ezo directories uthi yazazi ngokuya ngokukhumla kwakho ke zezo ozidownloadileyo ngokukhumla kwam kodwa ke andinokuqinisekisa ke ngubani ke omnye benokuyenza loo nto singatsho ke sithi le yakascott singatsho nje uba yile igotshwe phaa kule yamapolisa ngabantu ke abanochwepheshe ezikhompyutheni loo nto ingacaca kubithini loo nto kuba le yepop ndikhumbula eziya ke ziveza abaqhankqalazi bethetha phaya zaziye zaziswa ngabo bepop zabe sezichazwa ke kwaye andikhumbuli izinto ndizifumana ngaphambili ndiyakhumbula ke kukhona ke ezininzi ezazithathwe ngamapolisa lawo epop kwaye zasiza kanye nganye impendulo yakho ayindonelisi kakuhle kuba ibonisa ingathi ezazi amapolisa pop video footage ezazithathwe ngomhla we-16 zazinikwe kuwe kuba kwakungoqokelela iividiyo zamapolisa noba yayinguwe okanye kwayengubani na ubuturia pretorius kodwa zaza kuloo ndawo kuqokelelwa iividiyo zamapolisa zazinikwe ixesha elide emva kuba ke wawusebenza ngazo kwi-roots ngalaa mhla we-27 okanye kwejoku laa mhla. Zazikhona ezinye zazikhona kambe andikhumbula uba kwakukhona i-video footage eyayibonisa uGeneral Mpembe ethetha ngalaa mhla wange-13.
Let's go to page 128 of your statement, paragraph
njoko i-video footage yayinikwe yena eyokuqala ngolwesihlanu mhla we-17 August esuka kulawo mapolisa e-pop azi-operators uye wazidawunloada zombini ke ukusuka kwikhamera i-memory card yazo wazifakwa kwikhompyutha yakhe kwangaloyo lwesihlanu njengoba isitsho uthi kunento afuna ukuyibonisa engathi ngenze uba yayinikwe nini. Ndiyakhumbula lo mapolisa e-pop ama-operators andikhumbuli kakuhle uba zazithini 405 or 407 na ndikodwa ke into endinayo ndineprint out MDS 001 066 leyo ndandinayo kwelo xesha. Kwaye sithi ufuna ukuthembela ke kubungqina obuphathekayo obufana nobu yintoni ke loo phepha lisesandleni sakho kubuza umhlalo ngaphambili uthi wayeceliwe ke ubenze ke into ebonisa into yayikhona okanye yayisuka kulaa khompyutha yakhe ekhombayo ifoto kulapho ke wayezibone khona into ezininzi zazikhona kulaa khompyutha wakhe enganoba zizifake nguye okanye ngomimni kodwa kukhona naleya e-operation platinum naye uyifumene apho kwangolo hlobo ibonisa ke engaqinisani uba ke yimini ezazithathwe ngayo okanye yimini ezazigcinwe ngayo ekhompyutheni kodwa yikho ukuqala nge-18, 19 nange-20 ezo athetha ngazi ke zaziphethe esandleni ke zibungaziwa ngaphambili ke njengobungqina uba ngaba kakhulu uba ngaba uKennel ufuna ukuziveza ngaphambili njengobungqina mhlawumbi zinganomsebenzi omninzi ezingasinceda ngawo. Uba ke ungenziwa ikopi izokwazi ukunikeza abantu bonke bakwazi ukuzihlola bazisebenzisa uthi ke uzazenza zibe khona emva kuba lo azohlola ikhompyutha sefikile ayenze umsebenzi wakhe ekhompyutheni
kodwa need to see what files are in front of that listing and how we can identify them better.
Oh, mnumzane Thasa nifuna ukubona kuba ngeziphi iifayile ezikhona okanye ezingekhoyo azikwazi ke ngoku ukuzihlalutye kakuhle. Uthetha ngala mhla waba nge-17 August emva kodutyulo olo. Kwaye ke inoba kwakubalulekile ukuba ufumane iividiyo zangomhla we-16 kuba kakade kwakuyiloo nto yayibalulekile kuba kwangekho nto ingxele ivakileyo. Ndandiye ndijonge ke uba yintoni ke ndiyifumeneyo ndikwazi ukulungisa uba yintoni endiyinikweyo ndizokwazi mhlawumbi ukulungisela uba abo beendaba okanye i-presentation le ndandizoyenza. Ndikhumbula ke ngalo hlanu uba nake nethutyanyana nje lokuphumla kungelo xesha ke ndaye ndafumana ithuba lokuba sejok. Ndiyathemba ke kulapho bandinike khona ke ezange-17 ifoto. Elapha ke iyabonisa uba nge-18 ngoku sekukhona into endiyiphele kum esandleni. Kene ndandicinga ke uba ngalo suku kwakufanuba ujonge i-footage yange-16 kwaye yange-16 yiyona kwakufanuba inike umdli kakhulu. Uthi ndandijonga kwanto ephambi kwam kodwa ke indaba semarikani kwakuyinto eqhubeka iya phambili engajonganga kwi-16 kuphela. Uba ngaba ke abo bacholachole bepop babezise izinto bazodownloadiwa emva kwe-17 babezokuba naloo nto beyithathe ngomhla we-16 kwaye uba ngaba amapolisa awo ebezisa into engakhoyo into yange-16 kwakuzofana uba ikuhluphe loo nto. Uba ngaba ucinga uba ke ndakufanuba ndiyazi uba kukhona kuvelani emhla nge-16 ngaloo mini. Umuzi uthi ubusazi uba ngomhla we-16 kukhona amapolisa epop athatha ividiyo. Xa busazi ke obungenawufuna ukwazi ubufumana loo nto bayifumene ngomhla nge-16 odayi ke wayithembele kukumanda ezazikhona ke kwijoke apho wahleli nazo uxela amalungu awo ubaxela uba mawazise lezo ngcombolo. Kwakungeyo ndawo yakhe ubaxelele amalungu awo uba makazise ividiyo kuye. Mna ndandihleli apho zifikela khona ndilindele into eziswa kum. Ke ngoku into ofuna usixela yona ithuba elingangeveki emva komhla we-16 kwakungekho footage yevideo esuka kwamapolisa eyayizisiwe kuwe. Uthi ewe kwelo xesha kwakungekho ndizileyo kwaye azandiyilandelele loo nto. Ndaye ndisamkela loo nto ndiyifumanayo endandikufumana kusuka ngupopu ngoku kubonakala apha. Okutsho zange uthathe manyathelo ke uqinisekise ukuba ke uzifumene eza video footage ezangumhlawumbi nge-16 kwipopo. Kwaye ke uba ndingakhumbula kutsho umnumzana Scott uba ndandingahlalanga ndijonge into engaphakathi kwezono ezo. ndikhona nefale endikhumbula uba ndayenza endanithi kusemva kweziganeko. Xa sijonga phaa kule Substar Drive nala Scotter Drive sibona eitha zamapolisa epop zibekiwe kwiindawo ezahlukeneyo. Ezona kanye bezisihluphile besinomdla kuzo sizibona kwiindawo ezitathu ezahlukeneyo ezikhona kule. Kule camera 407 Pops Directory. Ungakuchaza uba zafika kanjani uba zazizanga ngakuwe? Uthi ewe sinonze bazeze kum, zikhona ezazizile mhlawumbi ndingazinotisanga, kodwa ke zikhona nezinye ezazisuka kubacholacholi nje abantwana eziqala phambi kwesesiganeko sangomhla we-16. Kunokwenzeka uba ndazidownloada ezon phambi kwexesha elo ndazijonga kodwa ndingakwazi ukuzichaza uba zithini na okanye yintoni efama ndiyifake ukulungiselela uba ngaba mhlawumbi zinxulumene njani nezinye. Ndizacingela nje kweli xesheli kodwa ndicinga into neba ndandiyicinga ngelo xesha elo. Uba ngaba sijonga ezazazithathe nge-16 nangezazithathe kweni sibona zivela ngohlobo olufanayo, zivela ngapha kuScotter Drive naku-Pretoria Scotter Drive zibekwe kwiindawo ezehlukeneyo. Nalaa vidiyo kaBrigadier Currency yange-18 ikhona kwiindawo ezehlukeneyo kulaa hard drive yakho nawuleya ye-SAPS. Zibhalwe ngokufanayo ke /videos/405/16 kuthi ubungayikhumbula nobuwayo wayibona kuqala uthi ewe.
So it's the directory that is on the spot in several places, not just once.
La directory Glasgow Drive iyindawo ezininzi ezehlukeneyo. Ividiyo engapha kuScotter Drive ikwindawo ezininzi kodwa uthi akuyo vidiyo wayibona ngaphambi kwanamhlanje. Uba nje mandandisitsho ke ukuthi mna ndandigcine ndisephaa ku-exhibit L ukusa kwi-10 kuya nge-16. Ndandingenasizathu ke sokuhamba sijonga zonke izividiyo ezazilapho, zikhona ezazisiwe apha ezazisikhathi fume nexesha lokuzijonga ezazisiwe ngabacholachola indawo abangaphandle abazimelele. Utshilo ke uthi khona incwadi oyivulileyo ethi post events iziganeko zangasemva, idirectory leyo owawuyenzile wayinikeza evidence leaders kwi-Substar Drive. Uba singasiyijonge ke okomzuzwana. Sike sathetha ngayo kancane nje izolo. lapho siven ke ukhomisa izinto ezenzeka emva kwesiganeko esiya. Fagwa zipayo ngwe MVI. Eza keke zingu 2013-02-27. Ekomba ke uba ya enzo ngu miu umdu owa nyindimu kota nge esklasa lango mfa. Uyavuma uba yimarikana maska ekungeyakhe yabucala akuyo le Operation Platinum file iintsuku ezimbini okanye ezintathu emva kwesenzakalo. Kukhona imarikana file enezinto ewayezitsale ngapha kula hard drive yamapolisa wazibuyisela kule yakhe. Ezo ke angazibuza uba yintsuku ezimbini emva kwe Platinum Master. Singaye nasise kwi-forensic le. Kubla page 172 la list ke yala camera akuyo le kuthethwa ngayo ngoku. As a post event file zipa zipa ku page 171. O 0022 ulandwa ngu 0035. 0045-0041 yalandelwa ngenye futhi engaphelelanga ezasinikiwe isuka kwi-safe hard drive. Nabana ke owayidibanisa le nto inoba wacinga uba ke laa video iveza uBrigadier Khalid ethetha namalungu phaya kulaa parade wayecingele uba ibalulekile uba ingafika kuba bonke abathathe inxaxheba kule commission. Yiloo nto yayifakiwe yaziswa kubo bonke. Landoke again is not a tether who can escort in this fun and we was. Kubanke from a state and I am a panther, Africa Tech Galitz. Kuba wena utazange uyibone le video. Uyavuma ewe. Ubonile ukhetha ke kwezo video ezaziganeka zenzeka kamva. Ingaba ke olo khetho wawunesandla untayi wayingena nxaxheba wayithathayo apha. Umbuzo efuna ukuphenda uba ngubani ke lowo. Andinawo utsho ukuthi andazi into endingayitsho kuphela. Into endingayicinga nje ukuthi uba ngaba i-warrant officer ezo zombini ziyavuma uba ngaba bedawunloada izo footage babezithumela kum. Mhlawumbi kungenze ayinowenzeka na uba mhlawumbi yayikubo bacuphe i-crime intelligence imihla le. Mhlawumbi nabo ke emveni koba bazidawunloade babeye bavule indawo apho bazofaka ezinye ezilandelayo. Loo nto ke kungenzeka ke futhi uba ziye zaphinda zofikelela kwijogo mhlawumbi zifika ngawo kwawona malungu okanye abacuphi abo. Indlela ke yokuyicinga le nesicinga uba ngabo bamele ama-SAP ngabo bangasincedisa ekufumaneni obunyani bale nto. Umbuzo uqala ke ngubani ke wayesenza olo khetho ayikhetha ezo file zifuna ukubekwa kulo post event directory okanye ngubani owayikhetha izo file kufuneka ziwe size kuba zibonqena ngaphambili. Mhlawumbi ungabuza kubo ke abamele amapolisa noko bebekade besincedisana kwixeshile mhlawumbi bangakwazi ukunceda lapho. Into ebeningayitha ngaphambili kungenzeka ukuba ithanda ukwehlisa isidima kancane. Sizawuke siphumleke side sibuye ngomso ngentsimbi yethoba.